begini kuseti kwa kiti na daini kudigi usikie fiti na taka doba zangu zizoze kainjili nizoze mara moja nizoze mara mbili ai na poa ni wavue kanchiri wapoa kujeform kwa medungi ya mamini mpoa kona tatu mpoa na mpini mpoa na manati mpoa wa mjini wengine wanasema mini sosa wengine washacheza doba zangu ya kutosha wengine wanasema nikidhigitha kolabo anisawa kukami na baki na waosha wengine doba zao ziko chini kama carpet wengine na wapeleka na rada mapuppet luku diriba ilikuja na jacket juu ya maduya ni shama da sache nadai ni kudigi usikie fiti nadai kukupin maze usikie divi nadai ni kuchiu ni kubloka big G nadai to relax to kidishi minji nadai ni kudigi usikie fiti nadai kukupin maze usikie divi nadai ni kuchiu ni kubloka big G nadai to relax to kidishi minji takudigi tu viviti kwa kiti takudigi tu viviti kwa kiti takudigi tu vi takudigi tu vi takudigi tu viviti kwa kiti
girl me love the way your body call call me so nice girl you make a bad man feel alright that is why me wanna give you all my life
in the morning
girl me I love you in the morning, same time baby me I'm honey call me anytime that you want me Now you want me.
Pum pum pum, mina ipiga mijeledi ni kutiki fiti, ni cheze nezo jegi Uneza kucha 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 home my lady For you ni shadaya, yani sosa na kuketi I'm poor, mechibeba, ila kama candy Mpoa, neza pikisha malap ma weekend Ati niko on, izingwa ina kuseti Venye niko ganju, nashikiwa kibeti, walai
Nadai ni kudigi, usikie fiti Nadai kukupin, maze usikie vivi Nadai ni kuchiu, ni kubloka Big G, nadai tu relax to kidishi minji na dai ni kubigi usikie fiti na dai kukupin maze usikie vivi na dai ni kuchiu ni kubloka minji na dai to relax to kidishi minji ban ban super aliban super akikupa basi cheza na githa mimi siko sawa nimejawa na kicha nimekuja kama nyota sasa nimenga Shikisha, moreo akikupa basi buda pitisha Mishandle, dismantle, lights, camera, action
Takudigi tu viviti kwa kiti